Kalandanya Music Promotion.
Young Chef, roll over. Young Chef,
deep.
Ira kuno 45
Zindawa Kome Mr. WhatsApp.
Yeah. Hey, who's got the keys to my jira? Hey. Katumba patu kwa nani pokuia? Hey. Kick them strong ni mahia. Yeah. We say it's going down over here.
Hey. Kale wango leta kwe mitondo. Hey. Iti manana muchipi na mwichi vyongo. Hey. Hakuna kulale kwe tatu chimba. Hey. DJ faka kufuli umuko chilimba.
Hey.
DJ
very humble. Weekend mind ishiri mujango. Mudanso one song paripiti. Ni samba samba chekwikiri na chisira tukiti. Petangala nsaka yetu ni brewery. Feeling like a slave mumuko sifulu majuari. Patumba zilipo alikuti bartender. Sikamba pakutwala patikwila matenda.
DJ volume ulunda. Dine chipompo fole na punda. Soso vinka mukatushi ni kunga. Soso vina nipaka vale nkumba nje. Life nani kumba kumukambe. O white kalabu kwa tibangeli. Let's make a big seko kwa tibambeni. Na timposhe opo divangeli.
Who's got the keys to my jira? Patumba patu kwa nani pokuia? Kick them strong ni mahia. We say it's going down over here.
Kale wango leta kwe mitondo. Iti manana muchipi na mwichi vyongo. Hakuna kulale kwe tatu chimba. DJ faka kufuli umuko chilimba.
Numbers at the alley.
Lion, copper the swag in the pew pew. Let's go.